from Jukka. Greatness within us. Locha.
Kopala queen, queenin. I'm a bitter pill, pill, queenin. Zafen.
It is what it is. Bafena mu is. Mafusha madia shinge chibebe pa mafiz. Usena mvela mankani more than 46. Kamula basani memba kunyuzi ya zanis. Mamuna safu niko nkala soyo ni matenda. Mamuvu ye ni pangani ya kurudho musek. Nipita na pita nukurisho kuikata tenda. Mazina tia pukuta mudibize mupenda. Na kuona basi na kuposhe.
Yeiwe memba.
Siku mvano hivyo mutisonte.
Yeiwe memba.
Nisisuki sanga sunge bonde.
Yeiwe memba.
Mirense kechola tamu kwete.
Tamu kwete.
Umundu hadi pia basafu shukula
uka.
Kupata sana no tupela pili.
Yeiwe memba. Yeiwe memba.
Nemwine mabinende ya nshkila. Bati kulunkumwa bambi matebale nshpila. Inachikulu ama piu ninzi pila. Tatu wako mfanyo kuikata kufituli pila. Kwa zibama ni ashikwati niza nisi. No kubwata sana no tupela peace. Bapa mulomo ni semu na cheese. Kukula mfichashi na palasi baku pela kiss.
Da upanga sensi ngashikumi ne moja. Niso bine teti ingire muda. Shiri munowe teti wite moine buta. Umuntu hadi pia batafu shokula uza.
Na kuona basi na kuposhe.
Yeiwe memba.
Siku mvano hivyo mutisonte.
Yeiwe memba.
Nisisuki sanga sunge bonde.
Yeiwe memba.
Mulense kechola tamu kwete.
Tamu kwete.
Umuntu hadi pia batafu shokula uza.
Yeiwe memba.
Kupata sana no tupela pili.
Yeiwe memba. Yeiwe memba.
Sangereni mupepi mumbese sese venikam. Bechikuria echikuro wababemba wanakam. Mamuna sakasire monga tubu ya vigamba. Keba ona karikonse kare kare na balanda. Balandira baba filandire tabaralanda. Standi lutanda la kwena chaburanda. I said it before them ma trumpeti mulamba. Tenzo seka chemusha nanya muko luambo luamba. No time ya mano sensi bossesi. Most heavy no dead package is a dead. Ngolefi mwena mumbilo siole success. Gemu ya bashirika nshipia pia pia mantendi. Enzo funa nchito ya kenka nkale part of me. Did my stuff went my way mama to pray for me. Ukufuma poba litualusha ma enemy. Na papata mudi wakudi mwena mwe twice my age. Von say we wish for different things you can't be be. Vina sila voza na we were meant to be. Just know your circle, your people, that's all you need. Twaka pita mo you and I sounds awkward. Nga wapite mo na lepita you can't stand like this. Maintain a fair we know the respect I give. No lie it is expensive bro, it's not that cheap. Hopu na mukutika muteshe take your seat. Na kuona basi na kuposhe.
Yeiwe memba.
Siku mvano hivyo mutisonte.
Yeiwe memba.
Nisisuki sanga sunge bonde.
Yeiwe memba.
Mirense kechola tamu kwete.
Tamu kwete.
Umundu hadi pia batafu chokula
uka. Yeiwe memba.
Kupata sana no tupela pili.
Yeiwe memba. Yeiwe memba. Namukwete.
Boss and Feroz. Born to be one. Gaston Kopala. Coucha G. Uncle Joe. Ela 50.
M0.
Mr. D. Smoke Tanka. Juice. Kapkila Odogu.
KNB Records.